Radio Pulpit, 657 AM.
Unohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu ngilithathe lelithuba mlalele lihle elifana naleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi yethu Jesu Christu waseNazareth. Enginethemba ukuba uvuke kahle usalungisele ulike emsebenzini kwangathi uNkulunkulu angakubusisa ke mlaleli ufike kahle emsebenzini uphephile uphinde ubuye kahle futhi uphephile ekhaya. Ngiphinde ngithathe leli thuba ke ngibonge ukubahle nhlapho ukusibusa ngalo bahle uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu ke akwenze kahle. Siyaqhubeka nendaba yethu mlaleli kule simo esibhekene naso, kule inkinga, kula ma-challenges esibukene nawo, singabazalwane, singamakholwa, singabantwana bakaNkulunkulu. Lapho kukhona ke abaningi asabahlehlele emnyevane, abanye futhi sebalugwam, abasazi ukuthi kuya phambili noma kuya emuva. Abanye bamanqikanqika nje, bayacabanga ukuthi kungqono baxube, bakhonza abanye uNkulunkulu baphinde bakhonza nalo uNkulunkulu. Abanye ke sebanamahloni nje ukuyeka enkonzweni bayohlalela njengabanye. Yisimo sibukene naso ke mlaleli ke lesi. Kukunye futhi yiloko ukuthi basuke badibana nemibuzo eminingi siye sabonisana ngayo kula maviki andlule lapho imibuzo eminye ithi kona uNkulunkulu uyaphila na? The existence of God, ukuphila kwaNkulunkulu, iBhayibheli into efana naloko, imimoya emibi, inhlupheko, uKristu kanjalo, umlando kaKristu. Zinengi izinto abantu abadibana nazo namibuzo. Abanye ke mlaleli ababuzi le mibuzo ukuthi bazuzeke, kepha babuza le mibuzo ukuze bagxeke wena mlaleli, bakubukele phansi kuyimibuzo nje abayibuzayo. Kepha ke abanye ke kuyiqiniso mlaleli, bayibuza le mibuzo bafuna impendulo, bafuna impilo zabo ziguquke, bafuna impilo zabo zishintshe. Kepha ke baye bayibuza nje ukuthi bavele bayihlalele lapho bayihlalele khona mlaleli, batamase baphila impilo yabo. Ake sizwe ke izwi lenkosi ukuthi lona lithini ke mlaleli. KwabaseRoma chapter 1 siqala ukufuna laphana ku verse 18 ke sithi ugcina laphana ku verse 32 ke likhuluma iBhayibheli likhulumisane neimpilo zethu namhlanje ekuseni. Romans chapter 1 from verse 18 to 32 yona ifunda kanje: ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini phezu kwakho konke ukungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi, ngokuba lokho okwazekayo nguNkulunkulu kusobala phakathi kwabo, ngokuba uNkulunkulu ukubonakalisile kubo, ngokuba okungabonwayo kwakhe kuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe kubonakale kwasekudalweni kwezwe, ngokuba kuqondakala ngezenzo zakhe ukuze bangabi nakuzalandulela, ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu kabamdumisanga kabambonganga njengoNkulunkulu, kodwa balutheka ekuzindleni kwabo, inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama, bezisho ukuthi bahlakaniphile baba yiziwula, nenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiguqula ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo, wezinyoni, wezilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo, kukho ukungcola, bahlazisane imizimba yabo, baguqule iqiniso likaNkulunkulu balenze amanga, bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali ongobongekayo kuze kube phakade. Amen. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhuhekeni okuyihlazo, ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza okwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane, basha ngokukhanukelana, abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa, bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo, nanjengalokho bengakunakanga ukumaza uNkulunkulu. UNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki ukwenza okungafanele. Begcwele konke ukungalungi, nokonakala, nesangabe, nobubi. Begcwele umhawu, nokubulala, nokuphikisana, nenkohliso, nobuqili, nokuhleba. Beyizinyevuzi, nabazonda uNkulunkulu nezidlova. Nabazidlayo. Namazigabisayo, nabaqambi bokubi, nabangalaleli abazali, nabangenangqondo, nabangathembekile, nabangenaluthando, nabangenasihawu, abathi besazi isimiso sokulunga sikaNkulunkulu, sokuthi abenza okunjalo bafanele ukufa, abenzi lokho kuphela, kodwa babuye bavumelane nabakwenzayo. Mlaleli, siphila kuleso simo la izwi laNkulunkulu lichaza khona. Siphila kuleso simo. Ngakho ke singabelana kanjani ukukholwa kwethu kulesimo esinje? Enginethemba ukuba wena olalele, mbonga uNkulunkulu ukuthi ukwazile ukuvuka ekuseni, wezwa izwi likaNkulunkulu elizokwakha. Siphila ensukwini lapho mlaleli iBhayibheli lithi nezingane azisalaleli, azisahloniphe abazali bazo. Namhlanje abanye babulala abazali babo, abanye badlwengula, badlwengula even nabazali babo, abanye badlwengula, badlwengula even nabogogo babo. Mlaleli, siphila kulezo insuku ezinzima lapho abantu futhi bangasamhloniphi uNkulunkulu, beyiphilela nje ngendlela abayiphilela ngayo. Ngakho ke kulesi simo esifana nalesi, kubalulekile ukuthi sabelane nabo ngokukholwa kwethu, ukuze mlaleli bangazokuba abantu abazothi thina asizwanga izwi likaNkulunkulu. Bese ke uba necala ke nawe mlaleli ungumntwana kaNkulunkulu ukuthi awumazisanga ngoNkulunkulu omkhonzayo wena. Mlaleli, izwi laNkulunkulu elishitamuhla, abantu bathatha ukubhubhayo bese bakukhonze kube uNkulunkulu. Abanye bakhonze, bakhonze even nabantu. Umuntu elithi izwi laNkulunkulu ufana notshani, utshani buyabuna, imbali yavuthuluka. Mlaleli, umuntu obuyela emhlabathini kepha izwi likaNkulunkulu lime linjalo. UJesu uthi ke kuyondlula umhlaba, kudlule amazulu, kepha izwi likaNkulunkulu asoze liguquke. Kodwa uNkulunkulu angasiza mlaleli siphakame, laba baseduzane kwethu, laba basaziyo, sibafunze izwi likaNkulunkulu ukuze amehlo abo azovuleka. Ngenxa yesikhathi ake sithi ke ukuma lamlaleli, sophinde siqhubeke ivikelizayo. Ngiphinde ngiyithatheke le ntambo, ngiphindisele kubahle enhlapho. Bahle, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akwenze kahle. Babaye mlaleli lapha ekhaya.
Give your faith wings. Explore life with 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.